Zanzibari na mama ke Tanga Tanga anavyo nitetekea ha wake nipo chakali asiwezi Tanga Tanga so kwa anavyo nipepetea ha eh kule nanifikisha Zanzibari ni mgeni mara inakufa eti mara nazinduka yani kila naponi kusaga na kusaga usemi ati maji para kupwa maji kuja na tepeta na tepeta na tepeta na tepeta na tepeta na tepeta
alewa bila kunya
na tepeta
tunalipa mama
na
mwenye upenda kweli sawa huu mkumbatie sana watu wengi macho juju L-O-V-E-Y-O-U na kupenda nda kupenda kwa konsha kwa suu
kila kitu kinaboa ikiwa hauko around siki haupandu utasikiza kila sound weka movie na kutoa nothing good to find nothing good to find when you're not around no precautions twende chin dip kiss love potion let me take a sip maniziba masikio na mdomo manifunga zip manifumba macho yote so kitu chip chip trip trip malaika umetua kama likuwa na fall down umeninyakua umeyatuliza maji mpita njia aliatibua alicho shindo mwingine umekuja umegundua mbona na
tipita
na tipita talewa bila kunywa
na tipita
vitu unanipa mama
na tipita
hoti